best in us is my man. Can I be up in the corner?
This song is for you, ladies and gentlemen.
Can I be up in the corner? Nilikumbona ilikuwa boma ilala. Kama twiga jinsi anavyoringa malaika. Eh, moyo ka freeze na flanka wa cheese. Kamsogelea kwa mjonjo kama wiz. Kama oh baby hello. Tafadhali simama kidogo tuonge. Oh baby hello. Jina lako unaitwa nani nambie. Akanijibu kendo ni mrembo. Alafu akanipa namba ya simu haipatikani.
Where are you?
Why you give me wrong number?
Where are you?
Kibaya tasijui wapi unapoishi.
Where are you?
Mama mai, umenipa namba ya simu ipatikani wai kendo. Ni mwenzako sija kutamani, takweka wazi, tende kwa wazazi kendo. Wapi ni lini ntakuona, sura yako itanipa uzima. Kendo tafadhali njo kwenye line, ai, tafurahi ukinijibu fine. Kendo utanifanya niwe crazy, na nifanya nijiumize na mawazo. Bado tu unaikumbuka ile siku ya kwanza nilivyo kuona, nikakuchombeza. Nakumbuka uliva skin ya pinky, nilivyo kuita wala kunijibu shiti. Kweli mapenzi yamenipiga mchizi, hata wanangu wanasema nimeluzi. Kama oh baby hello, tafadhali simama kidogo tuonge. Oh baby hello, jina lako unaitwa nani nambie. Akanijibu kendo ni mrembo. Alafu akanipa namba ya simu haipatikani.
Where are you?
Why you give me wrong number?
Where are you?
Kibaya tasijui wapi unapoishi.
Where are you?